body done, baby Santan. Your love will be your, your love will charma. Will give me something, no you will me kwama. Niko voice ina la kufanya. Akili umi nikili baby. Siri, siyo siri lady. Kwako mimi, nime falling baby. Umeni choto, meni rongo, meni uwa kabisa. I see, I see you, I see you in my heart. Love is true, love is key. Kwako nimepata bahati. Wahalali, wahalali. You give me something that never see. Falling, falling. Kwako nime falling, falling. Falling. Kwako nimezama baby. Falling. Niso nisisiki. Falling. Wangu my lady. Falling. Kwako nime falling. Penzi letu lipo tu, 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 baby. Lipo tu, 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 tu. Umelishika tima butu, tima hamfu de kwa maibu. Shida masai baby sichoke. Umeupige loki moyo kokote. Mimi kanuta sendi kokote. I see, I see you, I see you in my heart. Love is true, love is key. Kwako nimepata bahati. Wahalali, wahalali. You give me something that never see. Falling, falling. Kwako nime falling, falling. Falling, falling, falling. Kwako nime falling, kwako nime sama baby. Falling, niso nisisiki. Falling, wangu my lady. Falling, kwako nime falling.
Your favorite sound by Jay-Z.